Joel Senyonyi akulira oludda oluwabuzi mu Paalamenti. Omusajja Christopher Okello Onyum agambibwa okutemula abaana bana ku ssomero eryaggaba yeewozezzaako ku misango egimuvunaanibwa era ategeezezza kkooti nti emisango egyamuggulwako egy'okusanjaga abaana yagikola wabula mu butali bugenderevu tikoro yandibanga yaliko obuzibu ku bwongo mu kiseera we yaddiza emisango egyo. Onyum emisango egimuvunaanibwa yagizzanga bbiri omwezi guno ku ssomero lya Gaba Early Child Development Center. Olwaleero Onyum lwatandise okwewozaako oluvannyuma lw'oludda oluwaabi okuwunzika obujulizi bwalwo nga lwaleese abajulizi 18. Ku ky'okugamba nti yatta mu ngeri ey'okusaddaaka, Onyum akyesambye n'agamba nti bamusibako matu ga mbuzi era alumirizza oludda oluwaabi nti baamukako okukola sitaatimenti mu ngeri eringa nti baali baagala akkirize emisango. Onyum ategeezezza omulamuzi nti takkiriza na misango eno egyamuggulwako era n'asaba aleme kukkiriza bujulizi obwaleeteddwa oludda oluwaabi. Onyum agambye nti kimuyisa bubi okumutwala ng'omutemu so nga abajulizi abamu bategeezezza kkooti lwatu ti muntu mukakkamu era omulungi era ayagala n'abaana. Omulamusalisi Komuhangi owa kkooti enkulu yali mu mitambo egy'omusango guno. Ekitongole kya Greater Kampala